yewtere sukaɓe mal fu
fiideɓe fa terɗe mabɓe ceeko wattudeɓe dewle ila ɓe jonayyi kañe haddude ɓiɓɓe roɓe e wattudeɓe e haɓotoɓe tawe duuɓi mabɓe jottaki ɗiwon hono bonajaji ɓurɗi fo hewde wattu joni o ko yettoto sukaɓe fedde sukaɓe wonɓe ley leydi mali ndi wattu joni o kollitinni se muɗen sanne ko haqqeji ɓeɗo sukaɓe jaɓɓa ley leydi kanko noddirte Nuhum Sirif Haydara laamiɗo sukaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi o holliti widɗiɗo bonandaji wakkati fo ana yetto sukaɓe hono fiideɓe fa terɗe mabɓe ceeko wattude woɓɓe dewle tawe jiiɗa woɓɓe du gatte e dewle ɗe ila jottaki le majjo o wi ɗum metti sanne sa yeehi hono suka ɗiɗo torraji ana jotto ɗum saabi de ɗum hana yettade suka oɗo ñalawma keeƴanaɗo sukaɓe iɗum wawi wadde sababu soɓe gadɗa noddali fewde e yimɓele ɓe hono kutteji ko bonandaji gatteɗi fewde e sukaɓe yettotoɗo en fa yetto yo woɓɓe an toon iwa e hakkillaji muɗum en jaaha nanggaye ɗati goɗɗi kasen fanden kanko noddirte Nuhum Sirif Haydara o ɓeydi ley hen wiide ɓeɗo sukaɓe so ni a yiihi eɗe piyele ɗati ɗi so wala fo ko mbawɗa iɗum metti sanne wakkatiji woɓɓe mabɓe jaati naggan ɗati goɗɗi kasen jaaha naata e droguji kañe ko nandi e muɗum so ɓooyi duɗum sakitiro kanɗi yoga e andanɓe kabar haqqeji ɓiɓɓe adama en kay kolitti wiide so ni dabareji ɗi piyaka ko dartete ko heɓatake laamu an hadarade darde muɗum kanko noddirte ɗo Mouhamed Touré o wi ko hani fo huncinede arande yo suka jande muɗum huncine hoore cellal muɗum huncine hoore kañe ɗo hani nadde ndenago muɗum ɗon hani fiyenede dabare ɓeɗo kuɗɗe o wi laamu o kañum hani ardade tinno daro darde muɗum so laamu o iwi toon saraɓe sukaɓe kani jokkude ɗo kadde ten e ndeɗo yewtere yowinde dow sukaɓe yen ji jeɗɗire warore fa jokkiteɗen e yewtere wonde kasen so lanɗo jaaɓi
yewtere sukaɓe man fu wonno